Ke ngā tōtara hei mata o te motu, nau mai ki ngā kōrero a wātea me ngā āwhina na te māngai pāho, ko kawe rūsahau, e māhutāke nei i te pāe. Kua whiwhi hari nui a Ngāti Maniapoto, whai muri i tā rātou pōti i ngā mema tarahiti, hei kaitiaki hou i ngā rawa o te puari o te nehenehe nui. Kia Māori ake te wairua i te marama o Mahuru Māori, i ona whāinga katoa i ngā whakahaerenga o te kaupapa, kia mātou o wātea te roa Ngātu. A Kāti, ka kapi mātou ki ngā kōrero hā kina kina o te wā. Kua whiwhi hari nui a Ngāti Maniapoto, whai muri i tā rātou pōti i ngā mema tarahiti hei kaitiaki hou i ngā rawa o te puari o te nehenehe nui. Koea te kōrero a Sam Mikaere, kai hautū o te nehenehe nui i te hui ātau o te iwi inanahi i te marae o Manga Toatoa i waho ake o te tāone o te awamutu. Toko whitu rātau i toa i ngā pōtitanga a Ngāti Maniapoto, a e aikia Mikaere, ko ngā kaitiaki hou o te nehenehe nui, ko Bella Takiari Brain, rātou ko Gannon Ormsby, ko Kruja Wetere, ko Luke Moss, ko Peter Douglas, ko Rachel Tūwhāngai, ko Kahu McClintock. Ka kapi mā ngā toko whitu nei ngā take karauna, take hitori, take pūtea a te iwi e tiaki e whakahaere, ka amutu ko ēnei tāngata ngā kaitiaki tuatahi nā te iwi e tohu, hei kaitiaki i ngā rawa me ngā hononga a te iwi nei o Ngāti Maniapoto. Tā piriki tēnā toko whitu anō ngā tāngata, kua piki tūranga hei māngai mō ngā take a hapu o roto o te nehenehe nui nei. Kia Māori ake te wairua i te marama e haere ake nei, i ona whāinga katoa i ngā whakahaerenga o Mahuru Māori. Ko e te kōrero a te māngai o te whare wānanga o Aotearoa mō Mahuru Māori a te pua Hayley Snowden. Hei tāna kia noho te marama o Mahuru Māori hei tino, hei whakanui i te reo me ona tikanga ki te maramataka Māori, a nei a te pua Hayley Snowden.
Ko te whakaro matua o te kaupapa o Mahuru Māori, kia kōrero tia te Māori, a te reo Māori, mo te roanga o te marama o Mahuru. I tēnei, i roto i ngā tauērua, ko whakaro ake, kia Māori ake anō te whakaro, kāro kēnei, wātaka o Mahuru Māori, ki te maramataka Māori. Nō reira, ko ia te take, ka timata ai tā tātou kaupapa, hei te 15 o tēnei marama o Hepetema, kia hāngai pua anō ki te marama o Mahuru, hei te whiro, o te 15 o Hepetema.
Ko te reo tēnā o te pua Hayley Snowden. Kua hoki ora mai te terenga tuarua o te hōtaka o whaka Māori ki te reo irirangi o Aotearoa. E ai ki te kai whakataki e ai ki a Kimmel Holtham o te Arawa, he maha ngā kōrero o te wānei i noho rātou ko ona hoa hei whaka Māori i te ao e noho nei tātou. Kia tahuri tātou ki a Kimmel Holtham.
He nui. Ko etahi ko ngā whai kōrero rongonui o te wā, etahi no ngā kiriata, etahi o ngā tauira i kite i te tau nei ko te i whakamaori mātou i te waiata o Shortland Street. Ko te mea uaua rawa, he whakamaori te kupu ake o Shortland Street, moku anō. Ko te paenga e rua anō ngā mātanga reo e noho mai ana ki te tepu anō hoki. Ko tā raiwa he ata toha mai ngā mātauranga, ko tāku he haere kāpō i te pō kimikimi ana i ngā whakamaori. Ko te raiwa he āwhina mai.
Ko te reo tēnā o Kimmel Holtham. Ko te kura reo mā ngā kai mahi te rāngai hauora, te aronga a ngā kai whakahaere o toi tangata, ka tū ki rotorua hei te wiki e tū mai nei. E ai ki te kai whakahaere matua o toi tangata, e ai ki a Dario Penetito Hemara, ko ia tā rātau koha ki te wiki o te reo Māori me Mahuru Māori anō hoki rā. A nei a Dario Penetito Hemara.
I tēnei wā, nui neke atu te tahirau ka tai atu, tahirau rua te kau, ki tuku nei mōhio ka tai atu ki tēnei o ngā wānanga reo tuatahi. Me maumahara i Wainanui i te wā Mate Urita me ki i koina te wā i te hihia kia tīmata tēnei kaupapa o te kura reo o toi tangata me ki nā ka tū tēnā i te ao upurangi me ki, mā te huitopa me wera momo āhuatanga, engari koenei te wahanga tuatahi ātinana.
Ko te reo tēnā o Dario Penetito Hemara. E hare ake nei ko ngā ūpoko hākina kina e te iwi. Kua toa te kapawāhine o Tāmaki Makaurau Storm I te whakataetae Whutu Pōro a te kapu Whāra Pāma. He tuki ngātu ki te kapahino te Waipounamu I Waitaha, e harai te kēmu māma mō ngā Storm, I te minitsi ono te kai mātahi, I whiwhi te kai tākaro a Georgia Ponsonby no te kapa o o tautahi I tētahi piro. I mahue te kai whanano muri mai I te piro, I rua te kai mārima ngā piro ki ngā kapa e rua. I whiwhi te kapa Storm e rua ngā piro nā ngā ringa o ngā kai tākaro, o te kapa a ngā mamaku, arā ko Maya Ross, arā ua ko Rui Hey Dermond. Ko ngā piro whakamutu ngā toru te kau mā iwa ki te kapa Storm, ā e rua te kau mā whitu ki te kapa o Waitaha. Nō reira, e te iwi koina mātou pūrongo I Wātea, me te āwhina na te māngai pāho. Mo te roanga atu, tēnā tirohia tā mātou pai tukutuku, a Wātea irakati kom. Ko kawerus tēnei tūrou parea, tūrou Hawaiki.
Nā nō reira te motu, mā Wātea. Mā te reo, hei whakamārama.
He mea tautoko nā te mānga.